dafo pa uritie Adventist World Radio Ghana ini daswani. Ne yabawa kwa imu biyo. Yedowa ama abribiano. Yemanya meho kwa ima ne treyen niyebe buwao. Enunti neju medie niya edidi suoni. Asafu akoma enyom. Apo mudi nkoswo ene breyimu no kwa sem. Bomodi ya tiye na mijidi se enkwewe yeno na waye nshira.
Mani ajipa se enenso mani akwanya na mani wadiashia ewe njume dia ya tudi asafo akuma enoso ene fiada fitina uchi mwenye na yesu ya dani ya uhuwa dia yesu ya kakran dani ya nusu wadi hunufufuwa uhunu ya wasi yifiri figu mwende ko ahuti munu eho eni yesu ya bedwe nifi yebe kikan di yesu ya nini na abum edi ya mao mimi dende kwa kudia minu ya numi waha
Midinde Rebecca Kofi.
Midinde osebe mpa.
Yabo mpae.
Nyame a wo soro enenso wo ma yaba wanim. Wo ma bi nso ebetie wasemi. Na mo adom so na mayente ase Kristo Yesu dim. Amen.
Amen. Binu anom ne aka mbia na otwe yesese. Yabobo so yi pia ye ntumi yi mpie yi. Enefie. Mo fa ngwa pono so. Emaye. Eno ana mo ka prophetic table ho asemo a.
Prophetic timetable.
Come she brepono. Ah, yeah, we. Fafri hona, monfa, and edian to us, am I?
I cry, they come home and say, Yammy be beer and come shy a canyon, I know. A ye bre. Can you book at Nazar or nona, nebre? Anna, a hinia, ye come once simui. Baby law, a hinia. A can you book at Nazar? Or nona, na. Uko Daniel chapter 2 a didi eni jina homa sika 3 no
okay
aye good no
okay
I afi ansani ebe Yesu 605 BC
okay
539 BC
okay
what you say ono na chi ena san komhye kro no a ena yehunu jatana no wo ntabain no
ntabain
ntia ne nyina ye ba
no osisire ntabain
jata
jatan kasa ntabain
no okay medo persia 331 2168 ono nso ne de ono nso ne de a esore ye a daniel nso hunu ye o daniel chapter 7 greece aye alexander the great ono nso ne de ne be di so a hunu ye ka we no ho na daniel nso e be hunu ye
okay
daniel chapter 8 ni de na babylon ahini ne nka ho
oh okay
aye mo amie no na ye ka
wono ho aso dwini ne opapo
na ne nyina mu no e woni ma esisi ye ahemfu we no ye ye a eboa anase e ka ho kan commission anase man commission we nyina edimu
okay
a twere no e de ma ye a isu ya ho ade
okay okay what
did we count? They okay, and I Daniel 7 and Daniel 8. So they are my Daniel 7 they can't tell me no near the one said Daniel 8 they can be see Concombiano, a jura. I will bring Jesus Christ to which you know or call Concombiano. So be jura. Now, me no mean a bit me and quaggy and I'm new one. Eso.
Okay. Sabay and I'm new one so bet me and quaggy and tea. Ena Yesu wa kunkrumu kunkrumu ya sese ya udi maye yi. Meda asipa papa sana ochimu nya brena de bie nu udiye shemu. Ni fi ya disu ya no ya diye kwenye vye ye. Na miso utufu nya kunkrumu wa wankanho pa no mwawo. Na diye chin kakran. Entwa se ihuwa pa. Osumi miyansane mkwe wye no dani ya umano. Na onam ne honhon kunkrumu so ame nyantese umu ye. Awade shapa papa. Mese usu trase na misabempa e bompa ye emao.
Yada wasi uji. Yame tumfo, se nipa betu wa semu wa se ajisi utumi ni kamu. Maeni ya shefua, ya shefua winye na inya wa semu nti ya sewe Kristo dimu. Amen.
Amen.
Yeah, yes, one. Me too. Obisafo edwase se onyamre na udi eti ehwe dwumadi. Dwumadi yato ne din apomdin enkoso. Enam se ehiawo na so hiaye ne nyakopo hiawo nti no. Ese tumi hwe apomdin ho nsem ye. Enu nti ene ya hye dwumadi a ebrebia ye de ebrewo na yabomodin na Dr. Morris ya nyame aman nimdi ye ene nyansa ne humu ewo senior betumi afa amani nyamede maye no ede ye adwuma no wo meche wo ha obeboye amaye tumi asa toaso na ne ne yempese yesua bibidi film pa no a eku ye ne haye no e ye didie mu ade ba ko a ye fe na som durable ne beka se spices ni udidi a spice be na uta di gumpa ene doctor beboye so hia eye obeboye amaye tumi asua bibidi film doctor nyama wa kwa babio
ye ja
pacho it's saying
ewade adumboko
edenya kopanse ene no yenhwe boni beka se spices asomdro ene ananom sa no beka no emfaso be na woso maye ni padua yi
okay ndasi bebe yema etifo nyina so akwaba nukrenie spices ana se asomdro no edijuma so ahodo bebe woni padua nim ebidi emfaso oba ebi nso de ehawba nti yanka sa ye kasa emu kra no ana se abefo ka abrofo kasa ema na ye kasa artificial spices ana natural spices na se spices na na so mudro no ye woni naturally nyame ayede abo nti ye fe natural spices ana ye woni yesu se nipa din nim de nyansa ana be ye ye nti ye no no ye fe no artificial spices nti se ye kasa bibi ye natural na bibi artificial with the CS no you know, the common sense no obi e ogina nche no bepa for natural one well because na how any ayibi ani ho enu nso na ba e bebo ni pedua no enti no brain mu de mepese ye hwe e how a the artificial spices no e de ba but e din kind no mase misa kese ne se yenim enyama ye do yode ye. Those artificial spices in the world market in the boost one. Yeah, radio stations and television stations are hold one. Yeah, yeah, home advertisements in the kick on home. Ah, yeah, they chere say, yeah, bema ye diya niya ye de, say ni, ye ni munya ma, ye de yo. Na empo, what is omwa ka say ye di say ne ye ya? Wako ye nshishe mwen huni say, so, ni omwa ka say ni ye di yo no. And no omwa di yo ampa na. Atro bebre wo ye system nim ti wan hwe ye a wonso obedi echiri na akofa wo yawe ana wuo artificial spices e din kan e mema bebre a ene omunwo omunwo enkwamo ano eni ahoden low sperm count e mema ni bebre omo experience no oho e ye artificial spices a ebi din tia ebi o hono mu asa ha wo no artificial spices na ye contributing factor
oh
eno oba bi opese okuni kunu ntem no eno ana ode ye e ma bebre a omo kunu wuja wo mu no e sa de ni ntia omo di ye twim na me ma ne dia enche na omo kone japade no ma na fa to ho
Man babu.
Yenya ne yomu no. Enam say say estimi enam ye say say. Ninyina artificial spices ani pe use ne neno. Areho. Emema bebre omutie wu. Misi omutie wu. Ankasa. Ade a eye simple a wo kan yesa oti ase no. Ninti ase wo chichichi because of artificial spice.
Ye digno.
Yes, artificial spices. The chemicals ne womo no. E kutia yankasa yeni pedia.
Oh.
Oba no kusku na unhua dia. Unhua dia. Shene didi. Nehwe artificial spices uma yifrim.
Mm-hmm.
E mbema bebe inti minyi no munanzo. 5 minutes. Newe jem. E wampem. Yekase finifa.
Noa, jane noa.
Aya artificial spices no.
Asamaba.
Chemicals ne womo no. Se ye ka se ye yi ba ko pe se ho sua ho ade a me kaka me ka se no mo di artificial spices no ba ko ye fe na msg monosodium glutamate ye yi anu kwa diye si hose, ye su ya kameka wen kwa hwa diya, urebe ho. Omwa omu tiye niye ye ken yibi anu. MSG, Google keke, odi ya kwa internet so, kasa wuko she the adverse effects or the side effects of MSG. Monosodium glutamate, keke anu kwa. Uwi ya, artificial spice a ube tobiya anu. She chire never came across a ye chire ye say ye ye.
I can't be.
Ning in a quacking kind never say one word be an yomo. Anna those came across no. When it here say a cossessa. Anna ye dear frafra. Anna ye sa empo. 1 teaspoon at tricky to a dema credit on a barco. Sa came across when it here. Came away, way a woodrow, way woodrow in a dear fra. Anna ye sa barco dear good bean is wamawa. Obepine. But as I say, you're packaging it nicely. Oh, whoa. Ah, you're drawing. I ain't fair funny dear. You're best at tea, sick at the acoto or woony area. Emma be bringing a fibroid. Artificial spices in the gown. Emma be bringing a fibroid. The gown. And Emma, or more menstruation and quie. Almost is in quie. Every about 3 days, 4 days. Actually. O sha cha o kun kun ni mu a o ba bia o ko ifichi a itwa se nanson nimse ni America no
yes
itwa se ye nanson sa na nyame bo no fi abodi emfiti ase se o ko ifichiri ana se o bu nsa na enu nanson a ye wo haw ebi kra de dako
serious
yes pe e ba no na itwa ne onimse ne ho ato no e bobo akakankakra Ebinya PCOS, ebinya fibroids, different kinds and types of fibroids. Polycystic ovaries in your kekaho. Ebi breast lumps or munya or masha se no or munufu mu problems are mere. Ewa nufu ni enye easy. Artificial spices. Eh, one of the causes. E de hawa who do be and a debre nipidia. E say ye internal organs. But say ye numbe de na yenya how da cheno. Yenyu.
Dof jides me kura no me yaboto sense ye didi mu no abonti ni didi fi no bi di kura no asan mo nyina frafra ntino e yakoye ha okese e di amaye sisi no awure ni padua no mu no me pese sa no ma ye madie no firma sima ba kuntem ye bre na so menye dai
okay sima ba kuntem ni mde beboa ni se ye frere maami bi Elizabeth ono no o ye medical doctor US retired medical doctor wenyini wache decades ago ani ebisa ano nipa domu se oshia se onpa obi bi bakope ana bra bomu no ode ben nante akopim so obewu na emomu ye ne beto desert so na ye ne beto onpa eduro bakope ana bibi bakope ode ben nante a obo adi bi a ye fe no charcoal edin
bidie
wonderful ye besu bidie ho ade
okay
obi a unya charcoal powder ebeboa ufie wedding kanon nom nubone ni ade ya bo modin sa anopa bia at least teaspoon into a glass of warm water anopa
okay.
Na wanom okay. Na wuhuru atwifin eyibro ye beka cha ko ho ase so they should stay tuned
observe ye beda Dr. Morris Mesa as ye po pa he said ye nyane no e se ye hwee wo ho wona wa monane e hwe wona wo gana hwe hwe didim ye ukoto ahwe se enye artificial spices yi ni mo no ni nyame akasa dia mai no ene se odi ye adwuma mo twa ye edo ase se wo hwe ye so ye besisi a
odofo wapo mu den hu hia nyame ti mi hye won kran se wo befa adesua onye fi djumadie mu mayente won ka freyen si number iso 0501561849 misi subio 0501561849 wet mi so atreyen esi ye email address so a eye adventistworldradiogh@gmail.com adventistworldradiogh@gmail.com obetimi so atreye si address so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS17564 Edum Kumasi Ghana West Africa Mayentie Ebrimu Nokwasem
ɔdɔfoɔ nyame nhyira wo sɛ ɛbereko ne ne wei wanya akwanya sɛ wobɛtie awurade asɛm berɛ yi mu nokwasɛm adwumadie emu ɛna wotie yi siwtra se na yɛmfa yɛ ho nhyɛ onyankopɔn ɛnsa agya dɔfoɔ ɛberɛ yi mu nso yɛhia wo nkronkron sɛ wɔbɛyɛ nkyerɛkyerɛfoɔ na wasɛm a ɛma nkwa ne ma anidasoɔ no yɛbɛnya mu nteaseɛ ɛne ahoɔden na akora yɛn so atwɛn wɔgye da no kristo yesu din mu amen dɔfoɔ nea ɛna awurade pɛ sɛ wɔka kyerɛ wo tiawa no sɛ twɛn kakra wait a little while twɛn kakra ɛfi berɛ a bɔne ɛhyɛ aseɛ ɛba awiase mu paa na nyame mma anaa wɔn a watena wiase mu a wapaw sɛ wɔbɛyɛ sitie ama awurade na wɔn deɛ wɔbɛtena se ama awurade no ɛmu dodoɔ no ara fa wɔyia wo ahokyerɛ ne amanneɛ pii mu ɛsiane sɛ ɔbɔnefoɔ no abɔ mmɔden a anya nkɔfokuo bi a wɔnam wɔn so ɛyɛ wonyame mma yakayaka deɛ anaasɛ wɔde wɔn fa ahokyerɛ mu ɛsiane nokoredi a ɔpɛ sɛ wɔdi ma awurade nti ɔdɔfoɔ sɛ wobɛkae a John the Baptist ɛgyina maa no korɛ ɛno nti Herod ɛhyɛ maa yɛtwa ani ti megye di yie sɛ ɛsiane kristo a wodi n'akyi nti ɛsiane nokorɛ a bi a waka nti yɛde wato tankuruwa bi mu ɛsiane asafo papa bi a wahunu a wawura mu na wohwehwɛ nkwagye akyiri kwan nti woanya haw wɔ abusua no mu nanso megyina awurade yesu kristo asɛm so ka kyerɛ sɛ aka kakraa bi sɛ wohaw no bɛba awieyɛ na awerɛhoɔ ne amanneɛ ne osu no nyinaa yesu sɛ ɛbɛdane anigyeɛ de ama wo hwɛ no woa mu aba mu amu hwɛ na woantɔ baha wɔ kristosom mu firi sɛ kristo a yɛdi n'akyi no mpo wɔfaa wɔhaw ne amanneɛ mu saa na anigyesɛm no sɛ nkonimdie ɛwɔ yɛamanehunu no akyi adebɔnyɛfoɔ mfa wɔn ho nni da sɛnea tie biara no wonyame bɛba abɛmo akatua sɛ fata wɔn ɛno nti mɛnha wo ho ɛwɔ wɔn kɔsoɔ ne w'anigyeɛ ne w'ahotɔ bi a wɔna mu na mmom kɔso na mmie w'ani sɛ yesu kristo kyidini papa a wogyina onyame asɛm so sɛnea wiase nyinaa da ne bɔne nti wiase bɛtan wo na ɛde wobɛfa amanneɛ mu ɛde wobɛfa ahokyerɛ ahodoɔ mu wohia ne abɛbrɛhyɛ mu nanso yesu kristo ɛhyɛ wo nkunan ɛnɛ sɛ gyina mu kɔsi awieyɛ firi sɛ berɛ aka yɛ nom no ati a na nneɛma nyinaa to atwa kristo ahyɛ yɛn bɔ ɛwɔ adihyɛm nwoma no kyerɛ duonu baako no sɛ ɛnkyɛ wɔbɛyɛ nneɛma nyinaa foforɔ na kane nneɛma nyinaa ɛbɛba no awieyɛ ɛno nti hyɛ wo ho den ɔdɔfoɔ a wotie me hyɛ wo nkuran wɔ awurade asɛm mu woka yohane asɛmpa no kyerɛ du na nkyɛmu baako hye mmiɛnsa no a wɔse ma mu akoma ntutu gye onyankopɔn di na gye kristo yesu so ɛndi sɛ ɛnkyɛ na yɛnha wo to atwa ɛnkyɛ wɔde yɛn bɛkɔ fie na yɛakɔgye yɛ ahome nyame nhyira wo sɛ womma bonsam ɛnwunawunaw na wobɛgyina wo gyidie mu akɔsi awieyɛ wo somfo patrick kyerɛmɛ ɛne ne wokyɛ awurade asɛm yi nyame asomdwoeɛ ɛne wo ntena amen
wasɔfo yɛda ase wɔ nokwasɛm a wɔde abrɛ yɛ nyame nhyira wo bebree sɛ wonya adagyeɛ ɛtie yɛn yɛpɛ sɛ yɛte wo nka sɛ woasɛm bisa sɛ wɔwɔ mmoa bi ma yɛn sɛ bia wopɛ sɛ yɛboa wo wɔ bible adesua mu frɛ yɛn ɛsi 050-156-1849 so 050-156-1849 bɛtumi so atwerɛ yɛn ɛsi email address yi so adventistworldradiogh@gmail.com anaaso so bɛtumi atwerɛ si address yi so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS17564 Edum Kumasi Ghana West Africa Nyami Shrao Bibri Midin di Ekuya Asabia
AWR